It's another day, another frown, no sunny day, no brighter day, usikate tamaa. Jua yeye kuchalia, wishing on the stars to guide your way, to guide you home, and to light your way, usikate tamaa. Jua yeye kuchalia.
Yeah. Uh-huh. Maovu yamenibana manake na isi kama mwanao meyesha kwama siwezi tena simama ni nani tayetazama wapendo kama la mama atwaye kwangu lawama dunia zijeni zama sikata ndugu tamama maovu kakupaka dunia mwana wafaa kitanzi mambo bala kumbuka mola rabana najua ya kutazama najua yako thamana lobaki basi kazana nikipita kifanyani ni vipita simamani dunia ishani tenga shapokezo buriani mwenzako tena sifai kiyama yani ngojani mwenye dhambi shakuwani na ngoja angamiani tuliza mwana papara sijipa chike madhara mola lijitoka fara kukufanya tuwe bora moyoni takuni waza moyoni yata kujaza sitisha yako machozi kumbuka kuna mkozi
another day, another calm a sunny day, you ride the day usikate tamaa chuma yeye ya kuchali ya mkono na stars
Now I stand to be counted, please get me corrected. Take away my fears, Lord, get me formatted. I need now your light, make my ways illuminated. Let me stand strong, not amongst the tormented. Hear me, help me, Lord, please guide me. Take the lead before me, peace reaffirm me. I cast off be faulty, lift the burden for me. Help me be safe from the devil, wanna harm me. Every cloud got a lining, every problem got a turning. Everything you go through, it's a blessing or a lining. So keep on keeping on and keep on going strong. No matter what you go through, the Lord is gonna see you through. On the cross, he closes, as I said, it's now over. With the hands wide open, he said, child, come over. Your pain is now over, your struggle is now over. Got security, ensure us, relax, and now
another
covered.
Another day, another calm, a sunny day. Your bright today, usikate tamaa.